Wanasema nipo single, chapo na poste maua. Eti sina kazi, Dubai nafanya tuwa. Ai, wanasema rangi fake, matiti haya na size. Wanasema changu hawawezi, si wajali miliko busy. Tamani, tamani nina wakera. Kama fiti ya wakera, baisore turore. Wewe,
wanisema mengi mambo kazalika. Ila suwezi na mangi nipo tapika.
Ananipenda.